studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sew jamnyal sekrabe hedibe botu chapanay noyo bo fedde CSA fudi tratara hande bamako do hun tangol hoyre gube mu intinaade gawtu muteki dal e kanya ngen yawgol gujiji didi er gondo bernde e halaji di dental balle politikobe humpiti kanya jo ngol lo gubal mbenn haybongal la sarti transition on fanda mudo e wi dental gal la yo mbenn hadde lamkobe hande be junude transition fanda radio botu basiji wonno mbenn mawde golleji mbenn jande e famu mo landini tratara hande jo tamani hawbe mber hawdem be yela mabbe yo be droode famu jo sifaji golle kabaruji di ngoni sebe kabaruji amen hande kikire talatare noga jidileru 2021 bismillah sakrab kartal chapanay no bal cesa fedda hay bonde golleji talkurun du ben fuddi talatare hande noga jidileru ben hitande 2021 bamako do ko ben heewi golleji di na yowi non du ben imadraji gube mu intinaade gawo tumutu e kidal e kenya dun no yawngol golleji ddr yalla adadu nyaaji taton habotobe na hebe sin wi talkurun du be fufu holiti anyama be men yirwinde golleji ndudo talkuru keddan ko hebani en musa malli sisoko e dofu sang umar wagole abdoulaye kasse
faabe lato tiborbe wajibu sina armo tawe leedi ndi fu e mangal mudun dun yoga e gube bande kaborde kolitir wite kanko fahad ag al mahmoud woliti armi o kany hani huncati denagu leedi ndi fur fati gubal fe gotal tawe ton gal walda do seriya jogi gal kaborgal
ya pa de raison ke de
hana ko tawe armi tafitado o ana juudi e nokku fu leedi ndi ana hani ko tawe kidal kay ebe ndeni dum ana hani ko tawe gallurunde ciudi fu gollidi lamudu ebe ndeni kidal mawdo non sabi anda yimbe hono futi bameten golle e signimbe talkuru basi timmandu gollirde honde hen nabetembe dum tid Allah kami de mili ille yimbe amu isanne yalla golle ala yare yeso
pour faire avancer les choses
bangal sema be bi imadraji konairi bangal ati politique hani fienede dabare tafen tagal mudun so golle di DDR dum dakude gedde fu nokku gotel kaborde mudan tete fienede dabare kedde mo kanko no dite atay ag mohammed le fedde sema de woni mudun
faudra que l'on trouve la solution
ana hani ke safari politique du kalal kawral tabi yimbe cinnimbe kalal kawrangal fa hande yoga e mabbe jogi malfido belumidum yo terrorisme o ana hani ko tabe en fu kalden kawren enen bibbe mali ko hani fu ardaade joni joni gollude yalla arme meden tafitaade o ana werce e le lebdi fu yalla ana renandi nana cagal mudum kalden kawren tabe en fu haale goto jam tabe e leedi mindi abadan abadin
e jalon d'un développement réel et durable pour tout le pays
micitede wiide o do botano wonti e wadde wakande kanko soggel ko kalama go hani hulitinde dati dum hani nangude le gouvernement o um hani hulitinde dum yeso noddirtebe CNTB le chapantati lewru jue warurdu dum nyende aljumaare dem yoga halaji makko di fu ngara yo wade do tabade kaldal e kawral le leedi meden di
yela kambe debrit nobe yo mbien adi di kambe sin wetal ko dum bammi hunchina hore no haniri yam nyanna golleji mbien e kande pelle mu internet e dun to kudal mbien tumbutu e gawo mbien yawne no haniri kedana kanko el gasimo won kanko hore misma ko hanni musa madis to ko do fustan umar wagalu
le désarmement
kono gedde fu kan dakirede nokku got yelan tete kaborde mudum ko yaawi gedde de fu pamri do kaado hala yalla hon dido gollidi hanni jukkitrede ko yaawi daabe yubbo yinde o kanbe wattede leyi habotobe yimbel udinere temere jeddom kono ayri bangal conseil de sécurité e be kan yaade fa yimbel udinaji taton kanbe fa bade minisma e golleji mudum kono ayri bangal denagu dun ne gedde fu pamri do hen yalla hono golleji di kan yawnirede yalla gube armé ko jamar nde fu tawete li hen hani fudde golleji mudum
les probes ont été reconstituées
sakraba tutu haglaj wadu kabar jamen bangal bem am facebook adun twitter yimbele ben civil en niger jabe lidi niger sapu ina mbarabe goto barmudo dum woni ko tega tiagal hippugol nyande alande ben wonade jo en kaborde be andita ka le nge do wuro wiye le commune banni bangu ben nuko o ana ele la mutila beri ben hirnage lidi niger ben e badade kerol lidi madindi den no kambe lam ko be lidi niger be hulti wide hurgoji fuddama yalla an ande hobe goldi o do golle o fande likabodi jokobe lafa bugu muti kenyan mbien majere de be sarti nonno tiagal ko sayibe denende haldi e mabbe ka nonno yogabe e mbien ka dum fu tawede yogabe suka be mbien bettabe metabe denda no gadi nyaari koyde to suudu sariya commune na berde tewtude den non du sariya golle denno majere yu batte mbien fay boyali imadar lafa bugu tunno latike sabab denende kedan ko en kalifa goita e dufa sam umar wagul abdoulaye kasse
yobe sukabe temede temede e be kabbi licce bodeje juude mabbe be dabbiri place des camps be jotti sudu commissariat 5e arrondissement be tili be je tribunal commune nayo bodo pomoko do wakande be jotti no tonde procureur Drissa Touré hollitide odo seriya taccete be baltina berde mabbe
miden darda on chawro don joine ha illeji modo sumi ngadi seriya no hanirinano ha asata andude on kututa ko min du so Allah jabi nana dum yottaki sun jalto oron kela ko kebu dum fu oron genna mo kebu dum fu kote cuudi modon joppiremi golle o ewo
be do sukabe kolli tiwide yewtoto joppirta de do hunde tiagal
la police c'est la sagesse la police est la
police faarena yimbe waddi dum wana fa bara yim kammari seriya dum waddi min do wana basi nanno sukobe mbari sukoma wada e fe hunde sona chuse halde malinkeni abada seriya e sakirago woni ko buku dirta nanno o haille sona iyo baba hebudi leende haille neddo joodi sona tawe seriya labudo ane li mayri yimbe be ana kuli kamo juini haille ame o bamanimi aadi kami miden domi du so dum wayiltaake le balde garojo de mi imotobe kasi
si la ligne bouge pas
on va continuer la lutte
mitite den wiide sukabe jokol wombe le dene lafia bugunde ila suko goto warano ton le jamma alkamisare nogay did lewru jie fa hande iblisaji mabbe lelaki
hake ci banno bal politikoji mbien gawruti kenyen yalla tewtude tabagul sariaji tabagul mbien sarti transition o mbedo holti wide ju inama gubbal yalla hadde kambe lamko be juuni be juuni wattu transition o ndanno wi mabbe ko mbe hejo golle gurma holiti mbien le hejo golle gurma holta ka fi mbien yata ka fi wattu mbien wutiji di na tabe ndanno kanko Umar Ibrahim Touré yo goto yimbe le ndegal do dental o moy le fedde APR keddana ko halni mbien e telephone haba bete du façon Umar
ko hulbini an wonti e matede le hen bangal hono be gonde yarde nyaloma hande no kanyen wattu mo be kani wadde e lamu hakkundejo e hejjuji dibe kani nangude di charte ko no dirta charte de transition de do tongande holliti ko woni le leydi de fur yo bibbe leydi ma le fu tonginde do tongande yo hom fu dum dongal mudum non wattu jono kanko colonel lamido leydi so o matiti dalaji an ngodi ko nayri bangal wattu kedini debe o ma hannudude gede politique de fou o famina be fa laaba o hollitabe no golle o worri kambe dubbe kollita hakkilaji mabbe e pamra do wota minka hakkilam yo dum won tabare lobbo
darande radio e le jogol lambeni tedagul basiji wonno bisusli kawrutal lamben tratare hande gal landini sijo tamani mben ndokobe ko waruji hewbe hawru ngari mben odo ndedo odo jande odo kabaru jande balde tati denno yela mabbe yobe bedro famu do kabar mudu keddono keben fatia tare du façon Umar Waygol
kambe lamibe ndudo suudu janginir no der centre formation fondation irondel be mbi koni fana mudu fa pammina jamare hokkore kabaruji no hanni hunchinirde hore so bami fati dalaji ngadi le nokkule de kanko noddirte Martin Fayo o holliti wiid saaje ko buri hewde fatan yottinobe kabaruji be kanyi en baawi lenudi Iblisa jamare de kanyi en gatta dum so Iblisa yidi imo hakkunde jamare de o wi dum seeda ko be kani famminde be do sukabe jangobe jangobe wonbe tobe kolliti wiide an domtiri hunde sanne ko nayri bangal ndedo jandenobe kan hokkirde kabaruji do radioji kaninobe kani halnirde jamarde so bami fati dalaji matama labe maison de la presse bandu gudanti holliti dido golleji faboto ko nayri bangal journaliste yakou e hokkude kabaruji nyibudi
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
ele kabaru jamale rezo ngaydi andon to gawton hultama wide jo en kabordo be andita ka tacci lawul karu pomro goto jahanno do an songo beno to kubi ton dum wadi kenyen nogo jegon le rusuye ben le hipugul debbo goto barmi o bam no bam seskom tasharan yalla sawre Thomas Naton hultama wide karutal lamben do jogola basiji wadama kenyan hawrube be mbiyan iwri kolongo kokri bokke bokore kany masina tabi jangina masaraji durgul kany dun jogola berna basiji jogola kabaru leedi mbiyan telaji leedi le godo le ko hawra do mudun hawta hultama wide hejogo hunchene hore mbiyan landine kawtangal woni fedde ridap do faba kalisi akar malish antimi nan kabaru ito sikas ton holtam wiide mbiyan yewtereji sembe chaldi def kando wadede kenyan noga e jogam lewrundu heba lawol batte mbiyan e wi kambe ardi be chalal be kambe janginobe kando hinare dun ngar jabben ngarali denno be chalike e do chapantaton kambe warbe be jontan mbiyan wonno ton denno yo anya golle mu bami kambe mbiyan syndicat mbiyan janginobe 15 octobre 2016 antimi ta kabaru jamen hande bitin tan bawsar fum kitade do bembal amen 3w.tamini.org mod no don 20 32 321 do sede yotere magazine.